uzigo kura umvu fiti nimba. Sometimes kajyo biririmba kukura umvu fiti ubwoba. My brother rimwe byakurembo karirimba ukutureba rimwe birakunda. Another time tugashirwa mumba inzozi zacu nazo zigahunga. Icyo dushaka ubundi ndagusabye Yesu we n'ujyu nyibuka ujyu nibuka ababandi twabanye tudafite ibihagije. Nuzatume mama saza namwe tuye ibyo yakoze kuri njye birahagije. Uzatume papa terwa ishema n'uwo yabyaye kuri njye birahagije.